It's a music fraternity. Mod Kiel Moon Poro. 1K back again, you know.
Just production.
Ba, banjuka juu. Kama unapenda ratupa mikono juu. Ba, 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 banjuka juu. Kwenye mic mina flow kama bro. Ba, banjuka juu. Kama unapenda ratupa mikono juu. Ba, 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 banjuka juu. Kwenye mic mina flow kama bro.
Anyamaza tu, ati miko number two. Missing the mile pia lakini naruka juu. Naweka shida pembeni na bounce kama pro. Na ingiana na clap mina cheza kama pro. Nisi chane nywele langu lakini nabaki fiema. Sipa na nemo embaje lakini mina vimba. Jesh komando kila musiko na roba. Njuka juu, usijali wale fala. Moja mbili, karibu mianze action. Step aside, don't drop me, find the level. Swing your hands straight to show the level. 1K, if I scream you will tremble. G-Town president, see my residence. I be your president, ati mimu vuvu. Lakini see no vivu, utonge avi mbaya zoti pa kuchoke. Na muda za chati, ni wache pole. Atoke ni vunje mugu, si checheme.
Ba, banjuka juu. Kama unapenda ratupa mikono juu. Ba, 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 banjuka juu. Kwenye mic mina flow kama bro. Ba, banjuka juu. Kama unapenda ratupa mikono juu. Ba, 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 banjuka juu. Kwenye mic mina flow kama bro.
I'ma break this down and make it look simple. I see them haters looking at me like I'm a slinger. It's always been a dream to have the microphone. And now that I got it, believe me, I won't let go. Watika nyuke, abichungla nete. Tete ya waramot, wada nakaparuku. Left moro dugu mikwa noru chalu Twitter. Brand new style, I sweep it out like a tornado. Did it my way like AJ Styles. Do you remember way back in 2K3? Ono watino, watuku tukutinu, watuku duru. Like king of the game, ono wa mielu lingala jalo kofiyo lomide. Looking fresh and clean like we got them dough. Del kumatwar, biana na jamu tiku. Leba joli mamit ni jal nunga naka. United States of Anaka, tuna banjuka.
Ba, banjuka juu. Kama unapenda ratupa mikono juu. Ba, 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 banjuka juu. Kwenye mic mina flow kama blue. Ba, banjuka juu. Kama unapenda ratupa mikono juu. Ba, 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 banjuka juu. Kwenye mic mina flow kama blue.
Na wamazi besides me Jay, mina fry. Those besides me Jay, wananifamu. Left and right kila saa wananifata. Kila maza nasema ya nani nani taka. Everybody stare at my female Ferrari. Right back in G-Town. Wale wa haters minaona wana fry. Wana sema wana nijua, oh my. You met me once in a casino bro. Wana kikona nijua sasa tight. It's okay, missing a mansion bacha chota. Never mind the swag. Brag and die. Naweka shida china tupa mikono juu. Miko flexible too, I can speak myself. Ya vipi ukona hali bro. Taja, weka pijama. Vipi samatama.
Ba, banjuka juu. Kama unapenda ratupa mikono juu. Ba, 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 banjuka juu. Kwenye mic mina flow kama bro. Ba, banjuka juu. Kama unapenda ratupa mikono juu. Ba, 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 banjuka juu. Kwenye mic mina flow kama bro. Ba, banjuka juu. Kama unapenda ratupa mikono juu. Ba, ba, ba,